hapo. Machis kibao zinawaka. Wazee wa ground wasogeza kiredio karibu hapo. Achotea chotea kunituashe moto. Tunakura upepo wa bahari. Okay, one test mic.
Hacheko ni rundo.
Naanza kama nimefurugwa, kama nimedata. Wamenipa beat check nina boy baka. Umsitwa vina, wamevamia chaka. Ipo na wanaku tunachoma zinawaka. Kama una story kakimia, upo utawala wetu watu wazima. Atuchekeshi tumenuna, kwetu marezi sio uruma. Sikia, na flow imedunda ifa beat. Nimesimama watoto akalie kit. Nasambaza news nipo fit kali kit. Kila nikigusa ni hit, kia hit. Naanza. Kumbe ulikuwa bado janza. Baridi kanyaga sora. Ukituona tumechiri tumetulia. Tushazipata nowadays tunatumia. Tushapitia shida tabu tushaumia. Usijifanya unatujua sana utaumia. Utawala mpya machizu wale wale. Bado tupo gang tunaishi vile vile. 26 kipaji timu ile ile. Big time tutakutana mishare. Nipendu mnipepe padi wanyonge. Binadamu ndo walivu wache waonge. Tupo gang tunachoma full pombe. Usitwaribie siku usitake tukukame.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang.
Awabisho akinyelezi akwa mpemba au baos Adebayo anakubali Kinondoni Togo. Yes Yanga, sikia, naongeza bass, naongeza beat. Wasikia wote hii wanaoni dis. Naongeza punch, napunguza pitch. Na flow midundo haipapu vipi. Sikia, wezi kufika nilipo. Hata kama nipo kama sipo. We endeleza fyoko fyoko. Siku shanga indo jadi yako. Sikia, walitaka wanitoe kwenye top 10. Na fresh paka leo mina maintain. Bado tupo gang japo tulikuwa gang gang. Niliopitia sex ya type woman. Alhamdulillah inshallah. Sijaferi nasongesha utawala. Nasambaza news kila kona mashallah. Uganda na ija intolawa.
Uno, 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 uno.
Babu duma mduma nge.
Meka.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang gang.
Sita kipaje anikiwa future music future brand anikiwa na pache kwa midundo
with balas napige beat kama zombie
ashokari wewe atimu ile ile 26 kipaje abogi man mitume awesu gula mjanja rabbit. Ayubu Asajo man 26 Ashokari wewe. Awatoto abadi antazi mtani utalo mboni. Ambande lodi night. Anakubali wanangu wapuani mbaka bala. Awabishu wa gomes. Asajenti.